Sawie rogwa ka yo ka ngona tse gora ona tse setshwantsho. Jesu abaye otsede.
Le suming rogwa ngona tse tsauwa emong. Maria she karotswa abaye. Tsamtsedewa emong intse ngona tse ndewa. A khae wa moengele gure tware wa sere hinai moengele ikui kuyama e khae mienhi tware boloka tie abai em unne jesobe o se nguri o iye se o ka hebe gure tware jesoba hithela kun naba kwa manahi